boke sibama wote makutisa injige bakuseketerera sina mulala mama gumira kunze ndi nawe topapa kuyomba chimanye bye bakugamba bakulimba mama
chimanyi bansenda senda bafuba nkute bye basalaganya binji olaba bangamba wesi bantu oba n'abakyala balala abogezi tebakukyusanga abogezi babi bajja kunyiza ne mukubo bwe mwesanga abogezi bafiire baswakidde kimanye babikinga batulemesebwama batutabangula emitima ekibaluma wama bumbita tebafuna ensaalwa abogezi babaawo tebantiise binji ge banseketerera sirina mulala mukwano gumira kunze ndi naawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama
bwe bulamu bwange mama ebyo bye baliko bulimba nakuwa obweyamu obutakusobya nga nedda ensonga gye wamatira naawe
laba tebwefuna abatabuzi abatalina kisanga befuda bawabula mama batulemese wama kuba bye bakogerako ndaba bivundu mama
tobafanako buliriza mukwano siina mutawaana
abogezi babaawo tebantiise binji ge banseketerera siina mulala mukwano gumira kunze ndi naawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama aboka boogere boogere nze siri wakugenda kubanga ntobye nfubye nkuma muntu wange ebyo bigambo tebinkyuse ndowooza kusaba kubeera mwesimbu tofuna nkenyera kimanye gwe nalonda anatabaganya obulamu bwange nasalawera nze kuwe ne ku byange
tugamba n'emyoyo kugwe kubere gwange obufumbo tubukalala omukago kalaba ebigambo byabwe kumanya bo tebakukyusa ndowooza
abogezi babaawo tebantiise binji ge banseketerera sirina mulala mukwano gumira kunze ndi naawe sipapa kuyomba nkimanyi be baŋŋamba bannimba mama
abogezi babaawo tebakutiisa binji ge bakuseketerera sirina mulala mama gumira kunze ndi naawe papa kuyomba chimanye beba kugamba bakulinda mama